From the motherland, Kenya to the streets, it's DJ Rich King.
Ani connect na Kristo, mwezi ni tisha na dick print. Niko na animal instinct, chafua head na lipstick. Guna ka mini misfit, pussy a pie, spin it. And I die, I'm fly in it. Get so high, get it. Cocktail, whiskey, keg na spirit. Check in B&B responsibly na luga ya mlami. Bogey calling in, hella leads ni club kundani.
Kwa pass ni shash na lip gloss, ATM card kundiko. Fudo na cheese na treat up. For me, me where's a link up? 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 For me, me where's a link up?
Be a buddies. You heard about me, you baby. This is DJ Rich King. The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
In my adi, you know what I know.
DJ Rich King.
Deli my addicts on dungia wana die my shash. Wanda jo mini umbo na nikipagwa kufas ku run. Booking boys, atambu wikeni gwash. Favei tano nani we. Hini drill is lando na duko hapa kuleta the wave. Shapu kenya kuma pair drill tuna mnambli jo waki follow the wave. Hisi gang ton hapa kuna ku sound the same. 24-7 jago studio na mambo ya rodi kwa concrete ningori. Maza pale west game pa kilalisha jo wa nyama ta kuingia pori. Lazima na kufame mimzi showbiz rapper wako bado hatoshi mbado ngonari smes na mbogi mbogi njoni ya mbogi mbogi sidifanya jo kutujua bana na hamna copy ukumboza kuna manambli jo hapa kuna masofti woi woi squeezy joni ma walkie talkie adiona pigi manjeke bana jona hawa tuoni tusha manabu na trap bana than tuna trap for fun. Deli my addicts on dungia wana die my shash. Wanda jo mini umbo na nikipakwa kufas kuran. Booking boys, Adambu, we can gwash. Drill shaman number na trap, wanna than tuna trap for fun. Deli my addicts on dungia wana die my shash. Wanda jo mini umbo na nikipakwa kufas kuran. Booking boys, Adambu, we can gwash.
Listen, feel, meditate, lose yourself. To beat, back to back, to back. Bitch, this is real trap music.
Kule kusendi yo jacket, nime go loco, space kia joto. Mine niliplanizo koto, manza yu mendi mendi the loco. Kule kusendi yo jacket, nime go loco, space kia
joto.
Kule kusendi yo jacket, kusendi yo jacket, kusendi yo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza yu mendi mendi the loco. Wako chute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondo wakwa msoto is valid, last man iti.
DJ Rich King
playing your favorite songs back to back to back.
Yeah. Right here, yeah. Right now.
Kule kusend yo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza yu medi bitches a loto. Wako chute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondo wakwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Kule kusend yo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza yu medi bitches a loto. Wako chute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondo wakwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Mast nilipitia kando na wasoro wa shandika jano. Ati mast megeuka tano, skila hustle na ingiza muscle. Nyongolo kwa dance floor, next thing gunshot. Tulimtoka tu vi clean before shit joy get real. Atunanga saa, hata minutes in it team no sleep. Beats flani zimerunda mgali suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site na ngoja verdict ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics inaonyesha Jolie miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi walikosa kipindi ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy DCI walikusha ucheze chini.
People like sell your jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza imedi black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. People like sell your jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza imedi black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Domgrande ndiyo logo, tunawapa moto, kakifaru ndogo. Leta utia jungi za joto, mshikaji utageuzwa, mshikaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupa ndanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya vina lifanya, kaldrogo, kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu, itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yu ni ita zedi, ati munga mini papi. Pull up na ngeo satari, na wala simlami, hamela nin papping. Come through kama atheist. Kill ndani ya Moscow, marabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic. Sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti. Kwanini nimekimbisha wangapi? Deep is street bila utani. Ops wa kuwapi ni chipin maukapi. Story ya kutoka kehuti. Kimbisha wangapi? Deep is street bila utani. Bila utani. Ops wa kuwapi ni chipin maukapi. Story ya kutoka kehuti. Kwanini nimekimbisha wangapi? Deep is street bila utani. Ops wa kuwapi ni chipin maukapi. Mwitu wa Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitu wa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple like XL dio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi, black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple like XL dio jacket, nime go loco, space kia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi, black cheza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Triple XL dio jacket, kama ni awadhi, haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudu na makratches. Nivi simple boy ndio manake, sit kwa mabangi, waragiza masachet. Super bache uwa garache, drende limdishi tulimfanyaga buffet. Hii ni wrong rende kumamake, kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unabanja na masanse, kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo insta na ustoke, lakini hizi street ustoke. Wali uma bro I washe, lakini situ lilipa pot now it's okay. Sifuatagi weather, kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa, tunarowesa, vibe imewe. Buda wira shilize chesa. Unge tulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana ni penda. Hiyo return to sender. Hini ya mamori ya nzenza. Wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa wamebeba kubeba. This ya napita na rono. Kimia, kimia abudo sibonge oteva. Kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor. Zima yo fegi ni washa kikoro. Fuck it. Fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin. Kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel. Tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabak. Shishwende kidishu na juaga we all fine. So wezi ni show na mix. Naingiza biashara ndani ya form. Backstage ni na mzinga ya chrome. Sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show. Wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko. Siwezi jichocha na my reaction.
Triple XL dio jacket. Kine go loco. Space ya joto. Mina niliplanizo koto. Manza imedi. Pisces a loto. Wako chute na fancy fame ya inoro. Offline ya roadshow. Napika kikosho. Team kuyo ndo wako msoto is fine.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up.
Niggas saying else up. Niggas saying else up. Send the addy, we gon' slap. Air it out when we arrive. Popping that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch for the throat. Niggas saying they outside. Send her Eddie, we gon' slide. Birdie was cooking, but he never jumped out the stool. Think that it's sweet that I pull up and pop out and shoot. And they say I got the juice. I bought the Dior, Dior, now that's all I rock for the shoes. Hey, Porsche niggas, hot boy. You ain't in the field, you a top boy. We gon' tie that boy up like a cowboy. I'm the one that they envy like cowboy. Broke bitches ain't allowed.
She wanna fuck with a real one. Real niggas back in style. I ain't no window shopper. Your man out here window shopping. I be in all the stores, and no, we ain't window shopping. She throwin' back cause I'm popping. I'm making plays with her. We run it back like an option. Niggas say they outside. Niggas saying they outside. Send the attic, we gon' slop. Air it out when we arrive. Popping that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Send the attic, we gon' slop. Just cause I dance, don't think I'm pussy, don't make me pull up with the stick. I got a Louis V bag to match with the fit. VVS was on my wrist. All this water on me, I got water for me and my bitch. Me and my bitch, drowning, flooded. They told me the price, I said fuck it, fuck it. I spent it all with no budget. If it ain't 100, I ain't budging.
You're in a mix.
I made like 200 in London.
DJ you out here guessing
me, shit up like you butter. If I see an op, I'ma throw out the car. I'm at the crib with your bitch, she came with a dress. She left with no drawers, left with no drawers. She love how I talk, she love how I talk. She know that poppy outside, she know I'm the king of New York. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the attic, we gon' slide. Poppin' that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbin' that bitch by the throat.
Saying double time like you on shrooms.
Shoot, shoot.
On the other line, it's a fake time saying nigga on the news. We bout to shake in this bitch.
Shake.
Frost to flick on the wrist.
Ice.
The gang ain't playing this shit. Ooh. In New York, I got a shake in this bitch. Shake, 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 shake.
Shake it up.
Peel back your toupee.
Peel it back.
Money move to conversate.
Money.
Put them up on the plate.
Put them up.
Baby shaking in the waist.
She shake.
Hit the flashlight to see her face.
Flash.
And she looking like a snack. Cute. Birkin bag.
I bet I shake the phone. Don't fuck with niggas cause these niggas be sure. Little niggas stay in your place, wait for your turn. Respect ain't given, nigga it's earned. In the Bugatti 5719 Hoopers cash. Flag in the air,
hold on.
Ref. In a LaFerrari, can't rent this. With a brand little thing, Reese's. Steven Victor in the
pista.
Dior got no creases.
All gallery.
6.1 for the
painting.
George Condos. Cost more than your condo.
We.
I bet I shake the room.
Now hear this.
First of all, jina ni Mando ni me compete kumanda tracks, kuchafua rada na kugeza mbizi nanga chills, na kuanga sick na kuanga always ill, chini ya maji underwater kama mse ana magills, ching. Chingle na lipigwa tuma, chingle na lizama after kutaja jina za watu ronga za mechini futi sita mahali ana belong. Chitie mbogi mbaya ya magangsta na madon. New speed na design, new penda nikwa inside. New penda kiride, niki dare yo behind. New turn yo amenchi kana kuwa to my side. New take hizo chances, new rock the fucking tax. Fede niko bez, nime chitun koma why. Nime chill na dema meweza tu ambai. Zake ni mawine, zikishika ana wine. Akitaka kitu hana mpea mina mwai. Ni wafunika kama casket, ni wapigisha iyo bucket. Diet ni maratchet, ni ukula kitu ina asset.
kesi kasi story ado najua hiyo ni nonsense. Kama we ni ops unajua we ni target, kama sinko zones unajua mi kuanga danger. Naingia hii bitch ni madaka Texas Ranger. Jina ni Mando, ni meko kukil kumanda track. Kuchapua rada na kukilu
nani.
Nanga chills, na kuanga sick, na kuanga always ill. Chini ya maji underwater kama zi ana magills. Ching, chingle na lipigo tuma, chingle na lizama. Aka kutaje jina za watu, azame chini fusi sita mahali ana belong. Chiche mbali, yo,
wakonde hanga kill. Game is happy but sometimes kuchapua sing. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinyaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. The only thing, game is happy but sometimes kuchapua sing. The sky is blue but I always rock my pinky ring. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinyaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Wapwande hanga team, gang ni safi but sometimes you chafu wa scene. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinyaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Yo,
favei, favei,
yo,
favei.
Tano nane.
Kwani
yo,
kesho.
Favei, favei, favei. Yo, listen, yo. Waponde hanga team, waponde hanga team.
Yeah, yeah.
Minyo kwa gana skills, that's why my gun hook wanna drill. Nike miku wanna drip, konyak miku wanna sip. Aye, miku wanna kill, footman miku wanna hit.
Kama ni beef, naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sisa mahani. Buda na sisa fadhali. Utajua siki na nani, sitko kila mahali.
Bona mchana, bona mchana.
Beef, beef, beef. Naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sisa mahani. Buda na sisa fadhali. Utajua siki na nani, sitko kila mahali. Na tutulikani. Jovi na sani fmali kena nafuta ni safi. Jovi hodari kama ni ganji sini walafi. Niko kejani, nimetulia na mabandi. Sori ni gani, Jovi alikuanga gwangi. Vile nkondani, gyesa ligeuka wifi. Mpeleka muranga, alitoroka na mwangi. Alintoka, aliokoka, aliomoka. Dema na rola mashoga. Anajua rende ni ronga, shara madondo aronga. Adi kwa selfie. Mi uwanga ni meboni beef. Naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sisa mahani. Buda na sisa fadhali. Utajua siki na nani. Situko kila mahali. Na tujulikani. Jovi na sani fmali, kena nafuta ni safi. Jovi hodari, kama ni ganji, sini walafi.
Kama ni beef mi ukao kiplani, kama salvation army. Kama ni vurugu na mseme jipino utunga just you ni nani. Kama ni mali shasha the money, lazima steam zikari. Kama ni vita leta vitisho, wacha ma bitch mtani. Achana na ma steam za mlami, mi upenda tu ma steam za mtani. Milele wa kironrende, nilikula diet ya beef na ugali. Nunali kama kiflex ufali libide ya safishwe yomai. Bisha madaro na umwa ni kali.
Kama ni beef naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni, 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 beni.
Kwa mna shada karada ni safi. Nuka mkate gimtaani na sako ni smola tubambi umati. Ise wada ni pati ya maskani. Udema kubizi yopongi ni traffic. Most times silikuwa too touch. Wali hepa that's magic. Spendi madrama ndamani kwa magic. Most times silikuwa too around the area. Ni ite too king of the block. sijaifuata na mseka sigangs unajua uyo mwada na mdrop niko na bad intention much Chinese jua vile e-blade na chop right now wako all on rope CNYS nilimocha akijoka alibani nimekuitisha nkiko fit ni chingings with no delay bless kia na wika suni picha kigode eto mbleno wanetuli kisbreka siko onje bujwe joo niko sorted in fact mindo nilipave the way ama rapo wakishindilia content nilikuwa na move notes kajain wambia I relax nikipush joo ina anything shkish anything up by force no ichambo for dinner doma na watu walizama kwa irizla ata sijavua na dema shajipa ni bado mnalilia features mini ko talk by chess kasi do invoice niki switch flow mta keep up niki switch flow mta keep up tell me what's your chest nikisema usikuja usilete yo kichwa na siyezi trust ama fala maboy wanaswara maboy wamevimba wrong nilikuwa na ball kalinga tisaki location ataka tujina anacheza na steamer bro ako waiting na move too diligent juju how many times in tap your haga bado booty ni silicone nataka yo do advance nikitulikuwa bitch na account oma millions wameanza kuwa ghetto shoes ipena mta yako bro kuwa limient na mami uvuta defense turn nikipull up na mash ujue kumadoka same time manataka double tap mi siyezi double tap yo pongeja umoka siyezi beef ama pop Let me work out Nipoteze focus, you send me my back Taka kasi mfunuwa, nitaka mna kopa
Ambio my ops, niko ready for war Kinyona kwa block, kwa kuji, atanki wa solo, bado mini strong Nawezi mtishia na bullet, kani kwa rips, najua mini goat Angine labda kwe my student, wambie wendo wa pull up piece of socks Oche na mziki wa rudi shudo, shindo kiuliza kambu gini wrong Wambio chokoze ndio wajue, nianza kuwa tough, nikacha kuwa soft Juko dunia kuna kitu ya bure, mini chief chef so neza kuchop Chemshe kichwa na supu tukunywe, au nikudisa dupa tona Chiko na stress wa mwenye ujiume Mekuwa na clout na oma pagans toka kitambo Wamerusha mdomo ya kutosha Ambiwa chukwe mtoto patane kwa batu Pachekati mwafanya vichungi kisha tuwatumia kama example Kushe tamani kukatuli Mendo chukwe beto jaribu kusampu Chako gopa mambanga So kuna vile nezo gopa kanjo Tasia maji umetoka ghetto Sije kunu umeteka ngeu simtaro Na hito wanagoja niomoke Ndiyoze kusema nimekuwa free muscle Kani fat boys ngajua niomolo Mnyanaga gym diyo pate free muscle Kuna muri walikuwa mesota Kaniomba ni mjenge mashasha kinde Kamsaidia kajione ni mjanja So kamuwa kunirusha matiri Nyota mrundia kwa kikijani Tukiwa na mbugi diyo tumbitike Misha bakishata kulia kwa winche Jutufanya spina kodi ya kivunjike Duke nipeleka rehab wezi msaidia Jovious niko mbele ya kuchizi Kani GTA meja tu vichimbi Njeza mwishu wa kifuwa kachimni Magic Senga na jitanga producer Nadia juu kupiga madrillings Play wa kibabio na jifanya guagi Kila msiana juwe ni chiki Ambio ma ops niko ready for war Kinyona kwa block wa kuji Atanki wa solo bado mini strong Nawezi mtishia na bullet Kani kwa rips na juwa mini goat Angine labda kwe ma student Wambie wendo wa pula piece of socks Oche na mziki wa rudi shudo Shindo kiuliza kambu gini wrong Wambio chokoze ndio wajue Nianza kuwa tough nikacha kuwa soft Juko dunia kuna kitu ya paruri
Check it, check it, look me fresh, it Prada. Me bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Now go fresh, it brother. Kong them man them booty, check it. Man. Check it, check it, look me fresh, it Prada. Look me fresh, look me fresh. Check it, check it, fresh. It. Why you waiting? Now go fresh it.
DJ Rich Kid.
Call them man, them booty check it, man. Check it, check it. Look me fresh it, brother. Me bang bang na denge anadaba. Why you hating? Now go fresh it, brother. Call them man, them booty check it, master. Check it, check it. Look me fresh it, brother. Me bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Now go fresh it, brother. Kong dem man dem booty checky master Kama benzo wape si Na bado wapate 2 week class Toka teke mziki field Mimba peju ya hii verse Sauti na yoni nyeroro Maheta zao ni kunyongwa You are never promised tomorrow Ona daily buda ni nakafunga Looks angu daily mtumba ni mejipindi yomana na dunga Mangwa inaziseti pangani na bado zita nirunda Ona daily niko piti yeah Kwa mashodi mini daddy Wanapenda vile niko mbioni ni faliju ya hipupa Hawa maheta na hawa nioni Hata wakuche na ndumba Mbogi na yubuda imesimama Ni kama jama Nairobi Genge sika puka Genge mkisusha Ever since ni weke dreadi Wanazuba medusa Cheki cheki look ni fresh Prada Miu bang bang na denge anadaba Why you waiting now go fresh brother Kong dem man dem booty cheki master Cheki cheki look ni fresh Prada Miu bang bang na denge anadaba Why you hating now go fresh brother
Kong them and them booty checky master.
Ooh, na drown myself in drip. Nasikia harufu ya sil na chukulia ngoto na sling. Ooh, na drown myself in drip. Ooh, na drown myself in drip. Nasikia harufu ya sil na chukulia ngoto na sling. Anabonga matope ni mepitia tamax and slim. Nasikia nime jam na roll kikolo na slim. Evading fracas, nime kwa part my schemes. Nike, no Balenciagas, they're just too big. Frontman's Jacob, so I could church the iron, I'm just too big. My buzzer like Venom, they're just too big. Ay. Una rap the gangsta, villain, una dance the boy too breezy. Una dive your dish, yet your hands are just too greasy. Sis, trust these fishes of men, they're pressed, they're just too fishy. Oh, black ni king, ya Rusi, or white ni time, ya wazish.
Checky, checky, look ni fresh, ya Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Uncle fresh your brother. Kong them man them booty checky master. Checky checky look ni fresh your Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating? Uncle fresh your brother. Kong them man them booty checky master.
Checky look ni fresh. Chapa kitu pesi. Rungu bigi aki babe nikitwani kesi. Flan I dribble Messi. Nikwa laza hesi. Leona die Hennessy. Zitu shake ya laugh to dancey. Kani beat watch I hit. Kani ngeo sna play na tits. Ooh wow wow. Wachana na fizi ata kuchit. Ooh buru genge. Ni unijenge. Usicheze na vike mua nyonga na senyenge. Mama ni msweet like honey. Nili mjaza dami. Flan I hit yendo wika ustoke babe I'm coming. Swagani ya mamali, shada na makali. Mbogini ya masenke, chopa na magari.
Checky checky look ni fresh Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting uncle fresh brother? Kong dem man dem booty checky master.
Checky checky look ni fresh Prada.
Playing the best mix of music. Mix of music. This is DJ Rich King.
Kwa tu loki back to manual settings ninambitika kuna jamboki habari zilikuwa done off siku ningwa saa kule masioki ilikuwa tu mimi na PM yo day hatuku pull up na mbuki achengo kuzi kuchezi na gaji mchezo na pongi kama bikes kwa dogo ja imta wambia tu ogopi yo motion wambia ni kwa na blade ina kunyoni ite kinyozi ni mazip kata tu boy aliona nati akapiga magoti what if ninge kuwa na masa saa inge kuwa tu missing blush alipiga malab yo day unge thani ejo ni fit. Tukia na bro ame pull up na shank. Njua ni certified chings. Na uyu dema na daya konja. Siti duki puchini. Walk flow niko bozi. Nipate juu ya shash na piga mamoshi. Uyu bro aki ni cross na mduza force. Nilisema kuna 4K force yo 40 wrong. Niki stone mnageuza roadie boy ni wrong na day to manoti. Nipate juu ya shash na piga mamoshi. Uyu bro aki ni cross na mduza force. Nilisema kuna 4K force yo 40 wrong. Niki stone mnageuza roadie boy ni wrong na die to my not. Same way ni nabaki rifle ndo same way ni tabak my bros. Na uyu alianza drilling juzi saia na jio na G.I. Joe. Dema koni high no feeling but he chuma inaingia ko. Nikijirubia bado mini savage work last singer ni ite wrong. Sienzi kwa back to back na marapa inavabo sacha ni kusho. Hit me ni mkali kipia usionekani. Niko jo hiyo page on god umefukasa na hiyo mali sana. Why the fuck do they stay on road ukisema uku nje unaonekana. But ukia na nina na mnajua yu terrain. Who motherfucker na mblain. Shots ni tatu mbili za huyu warif. Moja dodot kwa brain. Zamisha irambo toka kitambo. Mini pate hustle. Dema menona ni wakansol. Jeshi ni trouble. Splash adia zone na vako. Splash adia zone mbikano. This is the life we live in. Tripping juice na mwacha tu swimming. Belly bado pika round sa saba. Rambo katikati mi umuita green. Nikondom jo ozone ceiling. Shifting gears uni bombo pitching. Kulisa mga msolo. Sili aliona mtu hejo maskama.
Niko ready day.
kichwa na medi rasta woman na fuga dredi sema he one na style ya femi ama mapa kifuani na jege ama rapa na wavuta kama fegi nina mistari ni meroka pedi kuja ni kufunze hii ngeli kabla uhame na bado jaketi ulipuke na vitu nimesedi style ya imenti shira ma medica this is a daddy vitu miufanya zote wa daddy kucheza na mimi unachoma tu beti mini thitimu unacheza na waya kwa flow ni napanyo na kwaya nimekuja hii ni kuitika chukwa stopo che sabu datika iki unongeli na wika akodibu mina sikika nimekuja hii ni kuitika chukwa stopo che sabu datika iki unongeli na wika akodibu mina sikika. Napenda kuwa single mamono ndo nishike hizi lines na mkono bazangu zimebaba kama momo cause napenda chapo na madondo ndimo molo nimetoka bondo na sipendi shikwa shikwa nyonyo vile na kaza ni kama mkojo na ama boys wana die tu joto wapige magoti juu ya kokoto beef na tafuna kama jojo lines iko moto mimi ni oven ama femsi misi wa kwaya vitu zangu computer retire na misi na data conspire ama fisi mi wa inspire kwa beat I'm the beast on the fire usikamu na mistari umehaya nitakutuanisha uone tu haya I'm more than this niko haya kama huna bass nivutie waya wewe ni rapa na uko na wana karekeni vipi unahanya cheki ngeli na kuja na ubaya sana bana wezi bishana usiku mchana msichana na wachana kajaba rilikadi weni kufupa bila nyama ati nice ulikopo kwa tala ukiulizwa na tutakana na ulikam kutusho uko sawa hapa ni highway chungu takanyangwa karada hapa ni kubaya nimekuja hii ni kuitika chukwa stopo che sabu dakika iki unongeli na wika ampodipo mina sikika nimekuja hii ni kuitika chukwa stopo che sabu dakika iki unongeli na wika ampodipo mina sikika.
Listen, feel, meditate, lose yourself, beat to beat, back to back, back to back, bitch. Is real trap music.
Here it is. Sasa vitu ninakuja kusema mefanya tuliona tukachorea. Mimi napenda ngamani conversation nisikia pesa pia huongea. Mimi nikipata na dishi na mbogi nkorada maisha nipata potea. Kufika hapa cha kuwa rais imekuwa ni blanda na kujitolea. Mkoro wali ni hala kanisho nizidi chachisha wananiombea. Mimi sijali na zile vitu watu wanasema watazidi ongea. Hakuamini vile tulianza but anapenda vile na wagongea. Si tuko kazi muziki ni shamba pull up na lori imejaza mbolea. Jina ni Bosman mimi ndio mabila makosa na wanyorea nini manyoka nyimtoka nyimkidhani nitalegea hadi yake nani hao mafala wananidea seni ko busy hadi attention nyinyi mnadai siwezi wapea sasa tumecheki notorious mtatumetoka ni ngori mimi sifanye niwe famous mimi nina saka za pori vitu nafanya mysterious wameshindwa kunikopi kama ni mboga mtoshi nyinyi mmechochwa na moshi nayo nayo tukisonga dani huonga makosa wanajua tukitokea bila kucheki maposta weka mikono kwa hewa kama ile ngoma ya Rosa mresha kidai kupewa nyorosha udishi utishadi sosa nayo nayo tukisonga nayo nayo tukizidi nayo nayo ikamvile ina kam si ati nini au nini nayo nayo tukisonga nayo nayo tukizidi nayo nayo ikamvile ina kam si ati nini au nini.
Yo, you don't want beef with a nigga like me Been a G since I was knee high, kwe pamtana street lights. Moral chaff was saying, ilbaki mzazi ya mechukua green card. Signing Christian teachings, preacher gives a trap kanisa. Squeezing kilandi wako like who that, mina mandem hapo nyuma. Anaka cool kid, anaka mruyo na shindo afanya joy. Mbogi si genje, mbogi ni ruthless, ni aje let you are toothless. Super duper tuwa kidungi na kifoni boobless. Batman ting me do this, one man team ukuwa na kiburi. One last thing ni one black king, amefungia game kifuli. Doma rapo kwana ndoto za kundigia koto. Wakajua vile haa dodo wana slide kwa socials. Tani ronga kamta ponga kani shugli ya bonus. Kani shugli ya bonus buda mindo uyona kuja. Pate maska na miniko dizi chini ndo alicheza. Pikwa media lapo missing rudi mtaka lesa. Nare Akisha Hare Krishna niki speed na tesa. Lipatia miss vifiti lakini ya kusema.
I'm on my purse, I'm sticking my jaws, She told her too much, baby, pour up a four. We both bust a nut, now leave me alone. Man, we in Miami, we stay at the Mondrian. We pull up the lift in the Cullinan. We can run to the party, the after parties, after party, the party again. 100 bitches, hauling any man. In my room, is where the party began. They take a fight to boy, boys, time to catch a 10. Look, it's so free on my niggas, that shit, they stuck up in the gym. If you don't want it, I can show you how to vibe, but I can't be a man.
I play with the chicken, it's blue. Blue. We mobbed and tied, no shoe. Tied. You play with the crew, we gon' shoot. Shoot. He and Dior, I'm in Prada. Prada. We rich, we came from the bottom. Rich. I'm a Migo, I feel like a doctor. Migo. Going surgical with the new chopper. Yeah.
500,000 on me, flex mode. We got all the work, we make your trap close.
Trap.
Gang having loyalty, we 10 toes. Nah, nobody giving up, why would the gang fold?
We outside, we towing them bangers. We not shooting at strangers.
We outside.
Say what you wanna say, long as it ain't us. Cause my nigga gon' hang you. Look at them young niggas going crazy, crazy. Man, them niggas too dangerous.
Crazy.
We gonna make them famous. This beautiful country got stars and bangers.
Stars. Superstars. Aim for the moon. You ain't cool. Time to say you cool. Yeah.
Playing, playing, playing the best mix of music. Mix of music. This is DJ Rich King. Beat to beat, back to back to back. This is real trap music. Hear this.
I fell off with my gun of two. My sugar little and two babies doesn't do. Mama gun of two. My sugar little and two babies doesn't do. Hey, mama gun no two now. No two now. No two now. I no two now.
I came from nothing to something. I came from nothing to something. They used to say that I'm ugly. Now they won't call me their husband. I got your bitch on the knees doing shit that you wouldn't believe. She persists that she rolling with me. Cause it bit okay, like it's D. You know I'm playing for keeps. Jordan, magic, right hook, left hook. When I break your jaw, it's tragic. Now I am sad to side. Usko. Jesus, two jobs, one bang, bulo. Yeah, I got the game on the knees and they begging me not to release. Cause they know that I come with the heat of my buzz. I can't done all the feet, I can feel like you shoot is a steel on. Yeah, shout out to Jeb, I got shot by Nunkins and Mudilo.
Hello, mama, gun of two. Must look little and two babies doesn't do. Mama, gun of two. Must look little and two babies doesn't do. Mama got, no tuna, 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 no tuna,
no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna, no tuna,
R-I-C-H-K-I-N-G DJ Rich King.